nula le malundi Chumo stajayo Tulo wetu wauna luto We nula le malundi Oh Monday to Monday awoko Thinking is empty Ukabanisa mkulo na basari wetu Risibiano mpagati We nula le malundi Chumo stajayo Tulo wetu wauna luto Wenu lale malundi Oh Monday to Monday ya uko Thinking is empty Piana lichume twaleni Piana lichume malunde 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 Piana lichume twaleni Piana lichume malunde